radio mudatenguha ijwi rya Amerika imana ibarinde.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko w'ikiganiro muri sanga, ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru wa muri benshi mwicaye ku maradiyo yanyu, muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi. Mwumva ijwi ry'Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha, hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro. Yandikiye ijwi ry'Amerika ashakisha mushikiwe Uwimana Selina, babunanye mu mwaka w'1994.
Watamkani mimi wangutenda na kani. We yawaga kwa marume ni kwa posia ni Karama. No tuje guhunga we ahunga turu Karama aragenda na atwe turahunga tukatatana. No tuza kumva yuko umukobwa yaba yageze muri Kongo aho bita Bukavu. No rero turategereza turaheba.
None se ninde wababwiye ko yageze Bukavu?
Munatuga kwa jazu kavu ni uprofeseri wabaga Ikarama mu mazu ya marume, aliwe wangu uprofeseri.
Uwono uprofeseri wa mngijishaga?
Ya mngijishaga.
Kuburyo bishoboka kuba ariwe bajyanye?
Oya, agora bajyanye ahubwo baje guhurira i Bukavu ngo agaruke kureba icyangombwa mu Rwanda, kimuhesha uburenganzira kugira ngo ngo abo bamuhe akazi, kuko nta kibazo aba arakoze mu Rwanda, kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu. Ngombwa kuri kugira ngo bamuhe akazi ari uko buri muntu wese aho yari ari azana icyangombwa. Bahuye rero ahita amubwira ati nimba ugiye mu Rwanda uzajye hahandi iwacu aho nabaga, banshyirire ino myenda babwire ko ndano muri Kongo, nibaguha ubutumwa uzabunzanire mbwire ko bari.
Hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro?
Twamwoherereje ariko umuprofeseri ntabwo yagarutse. Yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara, ngo aho bari ngo asanga ngo bari. Ubwo rero dufite yamuhaye imyenda y'ikigaragazo yatwerekaga yuko twari tuyizi ngo izatubere ikimenyetso ko ngo ariwe babonaga. Umuprofeseri wo nawe ntabwo yongeye kugaruka, na mushiki wanjye sinongeye kumubona. Ubwo byabaye ngombwa ari uko twajya ku ijwi rya Amerika tufata umushakisha.
None Hategekimana, mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe?
Yigaga mu wa gatanu mukuru, ntabwo sobanukiwe imyaka yari afite. Yari ageze mu wa gatanu mukuru.
Wa gatanu mukuru mu ishuri rihe?
Yigaga kuri Centre Bernadette hari Isaac.
Wari ukiri umwana birumvikana, ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ukibushye unanutse utohagiye, wabonaga ameze ate? Wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima? Wamubonaga gute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga?
Yari umukobwa munini uringana, utari muremure, utari na mugufiya, w'inzobe mwiza cyane, ufite amaso meza. Yari umukobwa w'inzobe mwiza, ufite ishuri ryiza, amaso meza, umukobwa mwiza rwose.
Uko amubonaga wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri? Ndashaka kuvuga, wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite?
Kubera ko isave ku Isave Bernadette bako akunda ababikira basuzuma abakobwa, baje kubona ngo afite inda y'ukwezi, baramwohereza arataha. Ariko ko arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo, baramubwira ngo azaze gukora ikizamini cya nyuma cyo kumuhesha amanota, yigaga ataha kuko yabaga kwa marume aho ngaho, asiga azi Isave agataha akajya mu rugo. Yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Mushigajiti wa hari Isave.
Hategekimana Vincent, urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe, kandi nongere ngushimire icyizere wagiriye ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
Imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere.
Maze kumva ategeka Imana ambwira ko mushiki we yagiye atwite, nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru.
Ubundi we arambuye ati ngo duhunge tujye iwanyu. Ati twigire iwanyu hagana kuri atureha isaza. Ndamubwira ntoya numva ni mbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ibatwica. Ubu umwana aranga aranga aragenda. Yewe ndasigara usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana. Niko gutandukana nawe yacika ukwezi kwanjye rero nagiye nyuma.
Kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya?
Naje kukamenya ko yageze muri Zaire ngo akajya batanga ibiryo hamwe n'abafuruwa ruje. Bukeye rero noneho ngo haza abo bafuruwa ruje barababwira ngo nibajye mu mpande barebe abana b'abanyeshuri biganaga, kuko yagiye yiga.
Yagiye yiga?
Yaje yiga, yaragiga Gisave. Yararangije umwaka wa gatanu, ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize.
Yari umukobwa uzi ubwenge.
Ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe. Araza n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha. Bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuba intambara. Noneho barababwira bati nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hano ibintu bibi. Ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane. Cyakora ngo baranze banze ubu umukobwa wanjye Feri na n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho. Ku buryo umuntu wabinziye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse, bagiye mu ndege mbega.
Bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Selina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika. Ntibagiye mu ndege ku buryo Selina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika.
Ku buryo bihari rwose, ku buryo bihari.
None mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato. Selina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo, mbese wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye, wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga?
Nabonaga asa n'uyifite usibye ko itagaragaraga rwose.
Uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe?
Ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri, kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga. Kandi babyanga ageze mwaka wa gatatu. Ageze mu wa kane baranga bari baramujyanye ab'iwacu baza kumwirukana, araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera. Ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga, ati ubu koko nzareka ishuri njyaga kwiga? None se mbigenze yaje kunyibwirira ntakubeshya nk'uko mbajije. Ati mama ati njyewe ndumva ati nzashaka umuntu undihirira sinzareka ishuri. Ubwo rero ni muri uko kuntu yanduye arayitwara rero niko nabivuze.
none
yari ko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga amubaze se urarihirirwa nande ati ni umuntu undi birira ubwo urumva ko nawe urabibona kurihirira umwana w'umukobwa uwawe siki urumva ko byagenze neza
ndabyumva none uko wamurebaga se wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoboraga kwibarira nk'ameza ngahe
nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu
biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo ndashaka kureba
ucisho kubiri ntabwo ari byiza
ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ariwe wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94 niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ariwe wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza byemfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uw'Imana Selina ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Imana
igumugisha Agasaro Kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi Nyanzira Imakurata yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Seri nari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu amwita muri umunawe uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe tuye igikondo ya Kigali nimwumve uko Nadia byivugira
bona baye hariya muri SOS Kacyiru niho nakuze nishanga ndi njenyine ariko nyuma nje gusohokamo muri Demio Bluje babonye uru agafishe nabatijweho mbango muri Congo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse Nshutiraguma Inoso hama mama hari handitse Nyanzira Imakire amatariki y'amavuko ni mu kwa 1994 hanyuma nibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite Kigali wenda yari yafashwe wenda arahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda nkaba mfite famiye nkabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma noneho umutante wandeze muri SOS ambwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpetse ku mugongo noneho arantanga nsiga muri SOS ya Bukavu Chimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi ntamumenye
uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka
oya nabo banyakiriye mvuye SOS yo muri Congo ni ukuvuga nabo nta kintu bariho bamfashe mvuye muri SOS yo muri Congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri SOS yo muri Congo kuko sinjye wavuye njyenyine amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda noneho nsaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012 barashakisha baraheba niko bambwiye nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera cyangugu ngera aho bita Chimpunda ntanga amatangazo muri kiliziya yaho birang nigo naje kumva ikiganiro cyanyu amanda fuga na bamwe gushikinege
komera komera
ndavuga reka reka nshakisha
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ubufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga Ibukavu biragaragara ko utaturutse kure biragaragara ko
utaturutse
kure rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se yibutare wamenya umugabo witwa Shuteraguma Innocent ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Immaculée Immaculate bashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guhizina haba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhanduka ijuru rya Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia ubibambe Nadia ninde waguhaye iri zina
ufite iyo fiche kandi yari mu kiratini ntanubwo yari n'iswahili cyangwa ifaransi yari mu kiratini ariko iyo ureba fiche naho utaba uzi ururimi urareba ukavuga uko biri ahantu amazina ahantu amatariki y'amavuko ahantu ababyeyi papa mama ibintu nk'ibyo
none
iyo fiche niko yari yanditse
none iyo fiche uracyayifite
fiche uko nagiye ngenda sindi nagize gutya ndayibura ariko nasubira muri Suwesi nabo bambwira yuko ntayo ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditse kuko nashatse na exemplaire yayo hariya cimpunda kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo uretse ko byari bitandukanye mu rurimi mbona ko byari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyeho
iyo fishi uribuka ibara yari ifite
yari umweru yandikishije muri North Brown ifishi ya kera
nongere nibutse amazina yabo ni Shuteraguma Innocent ni papa wawe nibyo byanditse ku ifishi hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Immaculate nibyo bigaragara ku ifishi niba hari umuntu wabamenya yahamagara ijwi rya Amerika tugakomeza uyu mwana w'umukobwa uyu wa mbere Nadia Nadia ukomere abumva ijwi rya Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha no gutegereza ukomere.
Agasaro kaburaga
hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku ijwi ry'Amerika nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto aya Nadia Uwibambe akiri muto aya sekuru na nyirakuru maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru ntababwiye uwari we bahise bemeza ko ari umukobwa wabo
isano nyine ngagira hari nabonye asana buzukuru banjye erega ni kera ni kera n'abasaza be bari i Kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asana abana babo nanjye rero ndavuga nti niyaba mwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru ntagahagara n'amaguru kimwe kiriya gice cyonyine abantu nahavuze
nasanze ari mushiki wanjye twose ibere rimwe wanyi nyirizina
ko warumaze imyaka myinshi utamubona wabonye atarahindutse niki cyakweretse yuko ariwe koko
urumva guhinduka yarakuze nanjye narakuze ariko isura ye nabi wacu turaziranye niko asa niko niwe rwo agomba kubyo mbishikanye woniwe na maraso yanjye rwose
Nadia nawe namuhaye amafoto ya Sedi n'Uwimana ndetse na ya sekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa
uwo nabonye dufitanyishije cyane nuri ya Serine kuri ya foto ya Nambra iga muri 3e primaire ko nabifashe nyishyira hamwe na niri ya mfite ku gatabo ka banke ko muri Soares mbona ko nubwo imwe iri anual bra ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi gabikiye n'umutwe mbona ni terke ariko kuko nakuze ndambuka urasitanga naho ushobora kuba yararambutse kuko nabaye nigaga nko muri 3e primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
Murenga hariya nahise mbona yuko ariwe rwose
Agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Celine Uwimana yashakishijwe na musaza we Hategeka Imana Vise natugira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanye yo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent wabyaranye na Celine Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikweho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
Agasaro Kaburaga
Kumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Selina tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nigira yuko nubwo gusa ntarabona mama wawe ariko nigira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kuvuga ngo musuhuze de kampere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira Nibunyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
Bravo. Ma pria.
Yes.
Hey. Yo. Yo le van a dar, le iba a dar. Iba a dar un cushini man.
Komera Nadia komera ihangane
ndakumva mukecu
yego bravo
amakuru yanjye bravo
bravo
imyaka myinshi cyane
imyaka myinshi cyane
nyinshi cyane none se umubyeyi wawe ntuza haherere
oya ntabwo mpanzi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho nshakishije igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 nayishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
murakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe nta muntu nk'uko mubonye imana shimira imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
oyange nishite ni njyewe gushima murakoze cyane
komera
humura rwose humura nimese ko ariko bigenda humura imana irahari
kaka gasaro kawe uzakabona wicike intege kaka gasaro kawe uzakabona kaka gasaro kawe
ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana wa mushikiwe
zicyo ngushimiye ura mwana uko asa n'imfuranye niko basa urakoze cyane ubwo n'undi uzamubona
guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze nawe agusuhuze yitwa Nadia ubibambe Nadia uranyumva ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene isuhuza mwisho wawe
uraho mwana wanjye byifuza kukumenya urakoze cyane ungana iki
mukose ndanduza 27
aha nibyo
kubera icyo uvuze ngo nibyo hari icyo wari ubiziho
kibona bimbi yagiye nawe afite ayifatira muri Congo nibyo kandi mu ntambara mukonye niwe n'uwacu nawe nakanjye
turabonana vuba
ndimo ndahamagara abantu bavuga ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubone abantu baburanye abantu
sinzi icyo kuvuga amaso y'umwami ababeho n'imiryango yanyu sinzi kuvuga pe
ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika Nadia wibambe ndagushimye cyane komera murivuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategekimana vise nk'uko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushikiwe nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we
nuko ntabona ukuntu nakurika ngo nishime numva ariko mufite imana mani kimoto imbere y'imana ndayishimye n'ibyamirika ndabishimiye nawe ubwo ndagushimiye ninarenze uzamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane se uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe maraso yacu yawe ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo kamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamure mu mutima kuko bura nabafite agahinda na kwabara kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi
ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye Ijwi rya Amerika ushaka mu ushiki wawe w'Imana Selina ndahamya yuko nabazagiraho akaboneka niba yumva Ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire icyo kizere ukomeze kandi wumve Ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose umva reka nkubwize ukuri nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise mvugira nk'imfura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye nahise Ijwi rya Amerika numva asaba agasaro kabuze umva uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo ufite cyatubiri iminsi ngororabasa anyakira neza wose ntacyo papa mama we rero akavuga ngo ukorera ngo Kigali ngo azaze kusurira
nibyo
ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose Imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yategetswe n'agahinda kenshi ni umugabo ni umubyeyi ati mbese sinsibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni Imana yonyine babana nawe mu mutima wiwe burya batumva n'umuco nyarwanda ngo ntankiba nini kandi ngo ntankiba ntoya ariko ndabishimiye
murakoze urwo rukundo rwanyu nibyo shimwe rikuru ndagushimiye cyane
yego dukomane kandi Imana ibarinde
Agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97 waba warahageze muri 94 umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette Save mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare Isave waba yaramubonye Burayi cyangwa se muri Amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we Nadia Uwibambe abuzukuru be bose baramushaka email yacu ni radio yacu @gmail.com
bihuza abantu diaspora bavugana ku Ijwi rya Amerika agasaro kaburaga
tumikine na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Karudandi
nanjye shuwe papa wanjye yitwaga Mutitima ariko izina rye ni rimwe nzi bambwira ko yitwaga Mutitima Dr. Mutitima akaba yarakoraga muri pariki Akagira akaba yaratuye muri guest house i Gabiro
uravuga ngo unyaburanye muri 90 ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane
we na mama ntabwo babanaga noneho biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa ngo namuhereza umwana we noneho mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba aranwara mu kunwara mama anjyana mama itanjyana aho bita Nyagatare kandi kwa mama wa mama hari kawangire arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ari umwana we amafoto yose ziko bari baramfotoye yose papa arayatwara aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye bamwitaga nege afite arambwira ngo ntabwo azamuyeranira umwana uko byagenda kose azamubona muri icyo gihe papa yakaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara ya 1990 ibaye ziraduhunga tujya Nyakivara tugaruka 1995 nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka 8 mama wanjye kuko papa nitwaga nisi imyaka 3 mama wanjye haza umuntu ngo aramubwira ngo yakoranaga na papa ku Kagera aramubwira ngo aracyariho
yavuze aho yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
icyo gihe yari akiri mu Rwanda 1995 icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yari akiri mu Rwanda aramubwira ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama aramubwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo bahana umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane amushyire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunze dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama wanjyanye kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya ku biro bya Croix Rouge byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo ngasanga harafunze ngo nange itangaza uko ngiye ngasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nje i Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akamwitwa papa bari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeze akubwira aho bakomokaga
mama ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyecyanye ari nagahazi ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego harahandi yazivuraga
aho ni he
yaviraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida Juvenal Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye njyewe numvaga mwambariza mwashakishiza papa cyangwa wenda bahise akiriho hakaba haboneye ko wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekereza kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Croix Rouge gushakisha byanjyagamo kenshi nabaga njye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ginga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko nkunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye i Kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i Kigali naje nje kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari impinja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwana y'umuntu
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushiki we baburaniye mu ntambara yo muri 1994
bo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga mu Kamugenzi icyo gihe ntabwo duheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho turimo turahunga tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi icyo gihe yari afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe ku icyo gihe njyewe nari musoya nari mu myaka itanu itanu ni ine gutyo ubwo itanu yari itaruzura neza nyine twari turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigize ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu ari mama aramubwira ngo bahuye ngafite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ye ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona bavuye ku bigo bya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kundikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi yamushikiwe mu kamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuba Igitarama yamubonye hehe
ashobora kuba yaramubonye hagati ya za Rushashi na Nuza na Nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye Ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga
umva nge ndabashimira cyane kubw'ubwitange mu bitinze ijuru muzatura mu mwebwe rwose ntabwo nge nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho Ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu kamugenzi ntabwo namwibagiwe mu kamugenzi Imana izongere ikamukwereka
Imana igomeze ibarindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngawe ukomeze
Agasaro kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
twabanaga mu nkambi ya Kasare I Kongo ni ukuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite nk'imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawo amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Dieudonne undi akitwa Sabuhoro Innocent ubwo narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuze umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma aho ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga uwo baciye ngo za Masisi ntabwo mbizi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
nako nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Ntabarirwa Matias mama wanjye akitwa Nyamegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera serire ya Kinunga ni ruguru y'umurindi ruguru y'isoko ryo ku murindi.
None se Bambogo hashize imyaka 25 utandukanye na basaza bawe. Kuva icyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse urabugutereka mbashakisha wabitewe n'iki ku niba ari byo bya kugendekeye bite?
Ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha, gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku izi bya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro nabuze sinibwo icyo kiganiro
na Gasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona, nuko ndavuga nti reka nandike. Ariko umutima yadufashije cyane mbega sinzi uburyo nabivuga, gusa uko baramutse bumvishije amakuru yacu bagerageza uburyo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo. Tugize amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari, nego abone ko ari we wese, kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu, ariko wenda ashobora kuba na adresse wenda ngo umugabo wanjye yari afite se bitwa gutya na gutya, mwamubwira ko turiho twese, gusa nabo ngabo twabo gusa nababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho, wenda dukureho umutima tumenye ko ntabakiriho.
Ucika intege ushaka Agasaro ntabwo arambirwa.
Shaka Agasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka Agasaro kawe uzakabona,
wicika intege
shaka Agasaro kawe uzakabona, shaka Agasaro kawe uzakabona.
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, mudugudu wa Gatare, arashakisha musaza we.
Yagiye ari umwana mutoya, nanjye nari nkiri umwana. Amaze kugenda ntitwasubiye kubonana, ubwo tuwari uje yaje kuza kumurangisha nko mu 2000. Njyewe mba ndi umwana mutoya, baranyangira ko musubiza. Ubwo nyine mpita ndagenda baramwaha, ngo nenza n'umuntu andeze ngo amusinye, ngo asinya ngo amwandikire. Ubwo njyewe ngiye kubabwira ngo sinabonye ugenda kumusubiza, guma aho ngaho ugeza kugera ku izi rya Amerika.
Uravuze uti yagiye muri Jenoside hanyuma baza kumurangisha Croix Rouge. Yamurangishije hehe? Wabyumvise he byagenda? Ntabwo byumvikana neza.
Croix Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Samabuye. Ariko uko yasize hitwa siko hitwa. Bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika. Ubwo nahize uburyo bwose nahiga kuntu twavugana, ndasura birashobera, ndagenda ahantu kuri Hasteri ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri Hasteri, mbona biri gutinda ngenda guhiga Croix Rouge ikorera. Croix Rouge nsa nkasanga harakinze. Ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo. Ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga, ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika. Ubwo umuntu nahise muhamagara ahita aransobanurira ahantu ndi buse kugira ngo mbanike. Arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo, ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara.
None se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika, ayo makuru yayaguhaye ryari?
Ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu. Ariko no mu 2006 naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika. Ubwo nibwo guhita nanjye ngo bamukurikirana.
Bamwumvise avuga iki icyo gihe?
Yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye. Brani wa sasa tuwa nambura kuhu mwurangi sasa na hizu ndira na asa mwanda kuhu nda liura mgo nga mshiki mheje lije za honga ho mziku nunaze kuguma nje nda njene jirandu kari njamo jumu humo vuka ni andu kukoni na njewa nje njene mhali mgo kunaida wa sika mjisi mwa nimewa njeleko na mwa
ndahamnya ko niba Hakizimana Nimeyimana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Dogiteri Burenge Berirese Mugasante bahitaga Nyabyondo yatabimenye
Nyabyondo nayo yayimenye ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu mutwibutse
turabashaka ku bwinshi mwana yanjye umva abantu babashaka ni benshi
nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika mu muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri mwana yanjye imana izaba amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukorera ni byiza umva ni ukuri imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
hari undi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye akagari ka Remera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwa Jean Baptiste Nyondo twari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga Winjisiki niho twatandukanije ari mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
nta nka 16 kuko njye nari mfite 12
hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1997 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongeye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbandaka njye narahavumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva inyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi ase yagendaga isana abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda baba barabuvuye barasafire bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko byabigejeje iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha numva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu ari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kurahana adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko umva iyo espoir iracyahari urabona uyu muntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyire umva bikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeje uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege
nongere ngushimire kuba waragize ko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Ufite imbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba bajya basanga contact. Niyo mpamvu namuze ariko ubungubu abantu ndangira ijwi rya Amerika babonye abantu babo kandi njyewe uwanjye naramubona. Rero naramvuze mbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye.
Yes, wagize neza
antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo. Urakoze cyane
cyane cyane cyane cyane. Mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'Imana ibikora
ibikora neza pe. Musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu. Twagiye dutaha urusorongo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose.
Shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona wicikintege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Ikiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye. Tuzakomeza ubutaha mwese mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege. Iyo mufatanije n'ijwi ry'Amerika udusaro twaburaga turaboneka. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Gera aho bita nshimfunda nyanga masonga zo n'ikizya yabo biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu amanda kuba bambwiye gucika intege. Ndavuga reka nshakisha
agasaro kaburaga karabonetse.
Kamu ha, kamu lembut semua. Kau berapa nafas agak hingga nafas baru cuba na asal tu menua mukjali. Bukan kamu yang lembut.